ZLouder.com.
Pa Zambia, il faut qu'on m'y aille pour poka pa Zambia. Les poules à speaker. Nike. Zambia ni rodio, nali wina kare ine rodio. Chama chukuchuku, ichinaleta. Nalipopoka lasti, hedi soko isangwa mulasti. Mbakwa chini mbaira. Ujotuma icha tulekelete. Mwapia tuwaiza. Wapia tuwa figa. Manejazi Kiche kini parusaka. DJ Mungo, DJ Yoyo.
Woo! Wow, I like your music, Fire girl.
Exclusive to ZLouder.com.